Just look at the little fellows. Mama.
Bekani nje abafa abancane hehe isivuno sakusasa niyazi ngicanga ukuthi mhlawumbe sonke siqembu lithebenekele livamile lapha kodwa uma lapho ngenhlanhla kungaba khona umuntu othize lapha lowo okungokokuqala ekanye nathi ngokuqinisekile sifuna ukukwamukela futhi sifuna ukucacisa ukuthi sibanikela kanjani abantwana enkosini. Niyabona ephepheleni izikhathi eziningi sinabantu namuhla ababenza iziphetho zokuthi bafanele bazenze kanjani lezi zinto kodwa thina nje lapha sizame ukuhlala ngo nendlela yizwi elidala elibusisiwe elikwenza ngayo khona ke futhi ayigugi ihlale iyintsha ngoba indlela kaNkulunkulu yokwenza izinto. Manje ngenkathi umsindisi wethu obusisiwe lapha inkosi uJesu ngenkathi beletha kuya abantu abancane ukuba benze umsebenzi noma udomo okufanele lunikezwe abantwana abancane ngani wabagona ezingaleni zakhe futhi wababusisa futhi wathi vumelana abantu abancane beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Base beletha abantu abancane futhi babanikela ngamanye amazwi bavele bamnike bona futhi wababusisa futhi manje sishiywe njengebandla okuqhubeka nomsebenzi awenza ngenkathi lapha emhlabeni futhi lokho esizama ukukwenza. Futhi impela siliqembu labafa abancane abahle abalele bencike esifubeni sobabayi babo kulokhu kusa futhi nje umfo omncane kamfowethu Junior noJuni omunye uJuni lapha omncane kaWeber nomncane kamfowethu Striker ake sibone ngikhole ukuthi lena intombazane intombazane nomfana amantombazane amabili nomfana kulungile lokho kulungile nomncane lapho ubonawo noma uvele weza nawe lokho kulungile. Awu ngiyathokoza futhi ngiyajabula ukuthi inkosi ibusise amakhaya enu ngalezi ziphoza lezi zimpawu ezincane zothando. Niyazi uma sekufika endaweni ukuthi abesifazane bengasazithanda izingane futhi abasebona inhlobo abesifazane ngokubona kwami. Ngiyabathanda abafa abancane nono nokuthile ngabo umfo wami omncane emuva lapho uMida wathi wawumdala kakhulu ukuba ube nalokho ngathi qhabo lapho uNkulunkulu ebathumela bafika nje ngesikhathi. Njalo base sikathini nje ngamashi futhi ngakho ke ngiyazi ukuthi kusho ukuthini ukuya ekhaya futhi ningile abantu abasha bathi awasikwazi kubani abantwana sizolinda size sifike kamuva kanjalo njalo njengoba nje uNkulunkulu ebathumela bemukeleni ngoba bayisibopho esibopha izinto ziyo namakhaya ndawonye abantwana abancane. Manje sizohamba sehle nabadala lapha uma nithanda kulo mfo omncane lapha njengoba engakwesokudla sethu siqinisekisa ngami nami emuva lapho sikucinge eArizona emavikini ambalwa edlule ngale parka yonke indawo sizama ukuthola la ukhona futhi asikwazanga futhi bangitshela ukuthi wawusendaweni yezokongiwa ngaphesheya komfula uqhubeka ngakho ke ngikugejile futhi ngizwile umkakho wayigula ngase ngitshela umfowethu uHupa ukuba akutshele ukuba umngenise lapha kuze sikhuleke kanye naye sizokhulekela abagulayo nje ngaphandle manje ngempela egula ngempela futhi efuna ukukhulekela manje sizoba no umuqa kancanyana nje masinya lapho ngikhuluma kancanyana noma ubuhlose ukuba ngikhulume futhi Neville na simemezele sizode ngifuna ukusenza kulokhu kusa futhi manje ke ngeke sikhulume isikhathi eside bese kuthi ke mhlawumbe sikuqedele kulobu busuku bekukhona lesi simemezelo engifisa uma noma ubani ehlala komakhelwane ukuthi angaqiniseke ukuthi akhulume nomakhelwane mayelana nalokhu. Omakhelwane kade bengisha lucingo lapha kakhulukazi oyedwa komakhelwane ungisha elocingo kuthangi futhi kwakumayelana nabafana abadlala ibhola esizini lapha babe nefasitela elifile isicabha sesikrini esiqophoziwe isivande esihliphizekile wathi abafana abancane omakhelwane bonke bayazi ukuthi bafuna ukudlala impela bayizinganyana nje kodwa bashaya ibhola labo ngaphesheya kwendlela futhi futhi bahliphiza izivande zabo nezinto futhi ke cabanga ukuthi kukhona abafana abancane abaningana lapha komakhelwane obandakanywayo futhi babe nomoya omuhle kabi kakhulu kithi abakaze bakhononde omakhelwane ubusuku obuningi futhi sithela umsindo omncane ngalapha niyazi ebusuku kakhulu kodwa akukho lutho ngakho futhi niyazi ukuthi bebengakwenza kanjani bebengaqophisana nathi ngakho uma bebefuna futhi sikholele kubeni nokuthula nje nomakhelwane bethu kanye ne hlala ngokuthula nabantu bonke ngokusemandleni akho futhi ngakho ke sifuna ukwenza lokho futhi manje ukuba ibingekho enye indawo edolobheni noma ndawo okuba izinganyana zidlale khona ibhola besiyobona ukuthi besingeke sikwazi yini ukuzakhela uthango olukhulu liphakeme nxa zonke ukuze ibhola lingahambi futhi lihlukumeze omakhelwane bethu kodwa khona lapha eIngrimville khona lapho banendawo yokuvimba ibhola yomphakathi yazo zonke izinganyana nezinkundla zabo zokudlala ukuba badlale phezulu nje ngaphezulu kuka 8 emathuneni lapho banezinkundla zokudlala zedolobha lonke lapho zokudlala ibhola nanoma yini enye ofisa kuyidlala Angizange ngizithathe isinqumo ngikubizele ebhodini lebandla kulokho kusa futhi ngababuza ukuthi sifanele senzeni ukuze singaba nokuthula nomakhelwane bethu futhi sibe nabangane bethu nakho konke nabantu bakithi baqonde futhi banqume ukuthi mhlawumbe kungaba yinto enhle kithina ukuthi singabe sisabala abafana abasazodlala ibhola ezindaweni zokudlalela ngoba ukuthi kuyoba kungesikho ukuthi sinendaba ngabo bekwenza ibandla alindaba hey ifasitela elincane likhanya kanye ngankathi kodwa sifanele sicabange ngomakhelwane bethu futhi niyazi sifanele sicabange ngabo futhi sifuna ukuphila njengamanene namanenekazi angamaKristu futhi thina nje bazo bangitshenile njalo kuphela ababengenza ngayo sizovele sibeke isayini encane ukuthi abafana bangadlali ibhola lapho futhi bona thina manje uma noma yimuphi yini bomakhelwane abaphakathi lapha ukuthi izinganyana zenu zidlala lapha esizini ngineqiniso niyaqonda niyabo ukuthi azifuni amafoni ethu nezinto namaphoyisa phezulu lapha noma ukuthize okunye mayelana nokubhodloza ifasitela izibani nezinto nani bafanyana uma abafanyana benu bephandle lapha lamantombazanyana idlala ibhola futhi babona isayini phandle lapho linga ungalidlala ibhola awu manje asiqondile ukuba lidlaza kubantwana kodwa sifuna ukuhlonipha umakhelwane bethu wonke umuntu uzokuqonda lokho ngiqinisekile futhi bengingeke ngisitshathe ngedwa leso sinqumo ngicela ibhodi ukuthi lingene kulokho kusa futhi ngababuza futhi leso bekuyisinqumo sabo futhi becabanga ukuthi sifanele siphile ngokuthula nabangane bethu futhi manje banendawo yebhola khona ngapha cishe ibanga lezindlu ezimbili zasidolobheni nje ukusuka lapho esikhona manje leyo yindawo yokuvimba ibhola enkulu kakhulu futhi ngakho ke ningadlala lonke ibhola enifisa ukulidlala manje abantu behamba emuva naphambili bedlula lapho lokho akusho ukuthi ukuba bangadluli noma yini kulunge ngokuphelele futhi ngolungisuku ngethemba ukuthi inkosi Thanda noJesu libala ukwenza indawo yokupaka esemthethweni yebandla lapho uma singalakhi ibandla likhudlwana futhi siligcumeke futhi uma ngolunye usuku ingane ngibuyele muva ukuze kube kukhulu ngibe nomsebenzi lapha ngani ngifothi nevini nami sobabili singaba kukho kanjalo njalo besingakha sisebenzise nje leso siza sisisebenzisele ibandla elikhulu futhi sibeke ibandla elikhulu kakhulu lapha futhi sililungise ngaleyo ndlela ngakho ke sathenga leso ngenkathi sisengakwazi ukusithenga Ngiyabonga mfuthu Roy lokho kuhle kakhulu uma lokho uma bengenza isinqumo ekukwenzeni uma besenza indawo yokubhaka lokho kungaba yinto nje okumelwe yenziwe lokho kuhle kakhulu ya bazo sivimba ukuthi sipake sibe vele ohlangothini lulodwa lesitaladi lapho ngakho ke sizodingeka senze amalungiselelo athile futhi ngempela le ndawo yokupaka khona lapha ingeye idolobha leyo kunjalo yethu sisanda kuba lesiqhubu sendawo esincane lapho hayi kodwa kangako size sifike sitaladini khona lapho sitaladini ngempela sidlule endlini ka Blackman lapho futhi sehla ngo sifinyelele lapho ileso esidlulayo isizathu leli kwakuyichibi eminyakeni edlule ngenkathi beligcwalisa futhi ngenkathi umhlaba wethu uhlolwa sisohlangothini lwendlela eseceleni kwesitaladi khona lapha niyabo ngakho ke asinalo ingaphambili lokho nje isipho sedeloba lapho manje futhi ngakho ke lokho kuzoba okwethu emuva ngalendlela ngakho ngakho ke ngima phakathi phakathi kwakho kanjalo njalo futhi mina ngingu umoya oyanga setshonalanga ngikholwa ukuthi bawubiza kanjalo kumbe ukuthile angeke ngikwazi ukuzinza kuyilutho futhi kodwa ngakho kube ukuthi ngolusuku inkosi ngakho ekhulumi kimi ukuba ngize lapha futhi ngivele ngakhe phakathi lapha ithabenakele likhulu kakhulu futhi ngivumela abantu abavele izingxenyeni ezehlukene bangene uma kuyobanjalo sizokudinga lokho ngakho ke niyabo asifuni ukuyithengisa noma ukuyicekela phansi senza njalo sizoyicwalisa futhi sikwahlukanise ngezigaba ngaphandle lapha futhi sibeke ibandla phezulu nezitebhisi zokuza kukho nako konke futhi lokho kuzonakekela sonke isimo niyabo futhi futhi ngineqiniso ukuthi inkosi izosinikeza lonke isenti lakho lapho nje sesilungiselela ukulakha cishe ikhulu namashumi amahlanu indawo yamadola ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili futhi sinamagumbi ethu okusakaza nakho konke okunye khona lapha nezinkonzo ziqhubeka ngaso sonke isikhathi ngakho ke asazi ukuthi inkosi yethu izokwenza njani si kuleka nje phezu kwalezi zinto nokuvangela nokunye nokunye futhi ngezinye izikhathi ngithi enkosini awu uno Oral Roberts nomfowethu Allen futhi uno Billy Graham nabo bonke phandle lapho ngisiza ngani ekwenzeni na kodwa nje ngifanele nje ngenze lokho angitshela ukuthi ngikwenze niyabo ngakho ke ngimane ngihlale ngithule kulokho manje wonke umuntu uzokuqonda lokho ngiqinisekile inkosi nibusise manje ake sibone sesihambile isikhathi ngcinyanyana ngakho ke sizovele sibeke osele isikole mhlawumbe futhi sishumayela dawone futhi nevilna futhi siyajabula ukuzwa ngengane yakhe nayo asinjalo na yeye kuhle kakhulu futhi nithi ngumprofetikazi kulungile awu siyajabula ngalaba abaprofetikazi abancane niyabo nakho konke ngiyayibonga inkosi ngabo niyazi abesifazane bayakhula lapha esizweni nokho niyazi iloko esicabanga ngakho niyabo ngicabanga ukuthi ukuthi akube izintathu kuya kwezinye sihlanu ezintathu ezinganeni ezinhlanu ezizelwe ezintathu kuzo zingamantombazane futhi abesifazane baya ngokuba bakhulu amadoda aya ngokuncipha abesifazane bayangamela kusobala lokho inkambiso nje nesiprofeti sosuku ukuthi lesi sizwe siyisizwe sosifazane sizophathwa ngosifazane futhi kumbulani te ngone 33 ngabona lokho kufika embonweni wesifazane namandla amakhulu uyongamela isizwe sonke ngolunyisuku kunjalo empela ngaphambi kwesikhathi sokuphela ngaphambi kokubhujiswa kuphelele izimoto ngalolo suku zizobe zimise okweqanda zibuyele emuva njengalokho ngalendlela lapho futhi izolawulwa uhlobo luthile lamandla abangeke badinge ngisho nokusebenzisa isonto lokuqondisa ngezinye izikhathi vele uyihlele nje bese uyaqhubeka ka kanjalo niyabo ngaphambi kokuphutshizwa manje niyakhumbula lokho ngokuthi manje lokho kuserekodini niyabo futhi besifazane bazokwengamela besifazane bazokwengamela futhi futhi ngifundise ebandle lekatelika ebengihlala ngisho ukuthi iyongamela United States isicishe ibe lapho khona manje niyabo ukukhonza besifazane uMaria ongunkulunkulukazi futhi okuphambene neBhayibheli nokunxuselana nabafileyo okuphambene neBhayibheli nazo zonke lezi zinto lapha futhi nje zenyuke ngqo futhi ngezinye izikhathi ngiyacabanga ikwazini lezi zinto ukuthi bengifanele ngibe nendawo lapho engangingahlala khona phansi futhi ngiqala ukufundisa niyazi futhi nje nje ngikugcine kuhamba kanjalo futhi manje emabandleni manje angekwazi ukuya kodwa nje amahora ambalwa futhi ngikhulekela abagulayo futhi sekuyambile futhi ngidonsa nje ngikhulekela abagulayo nje futhi kukhona okuningi ngaphandle kokukhulekela abagulayo eBhayibhelini niyazi ya ziningi izinto kumele ngizenze ngifuna kubika umhlangano eCanada omunye wemihlangano oyedlule yonke sake sabanayo ezweni kazini lasenyakatho omelika angikaze empilweni yami umnumzane Mesia uzobe ekubhala kanye nabo ngibona noma yini yenzeka njengoba kwenzeka emhlanganeni waseCanada futhi kuzobala abantu bephentekostali baye bangala siqothu yonke into eyayilapho kwakuyibaptist nesheshi kanjalo njalo yonke indawo iphentekostali ingalile ngoba angizukwamukela ubufakazi bukamoya ongcwele njengegazi ligijima liphuma ezandleni zakho namafutha ephuma ezandleni zakho nezinto ezinjalo nokubona uthingo lwenkosazana nazo zonke lezo zinto imizwa ayiphathelene nensindiso lutho nhlobo siza ngoku zithoba ngokukholwa siyamkhola uNkulunkulu futhi lokho ke niyabo kwase kuthi ke ngakho ke babhala izincwadi ngaphambili bangena eCanada futhi iPentecostal yavele yahoxa kanjalo kodwa yayingeke ibe nokubambisana noma lutho yenze emhlanganweni ngoba ngangingeke ngikwamukele lokho futhi ngakho ke namanje ngisa akule ndaba ukuthi ubani olamukelayo noma yini ekwenzayo ngihlale neBhayibheli lidayo libusisiwe amen leli yizwi likaNkulunkulu futhi uma kufanele sibe sodwa sizoma sodwa sakhe ibandla kunjalo manje ngaphambi kokuba sisendelezweni lakhe ake sikhuthemise nje amakhanda ethu okumzizwane womkhuleko. Baba obusisiweyo sibonga ngempela kuwe ngalesi sikhathi senhlanganyelo ndawonye ngasezwini nalamazwi angcwele kaNkulunkulu futhi kwangathi njengoba siwahlanganyela ngokufunda kanye nokulalela ungathi umoya ongcwele engawaphefumulela ezinhliziyweni zethu ukuthi lapho sesihamba namuhla besingasho njengalabo abavela eAmawuse bekukuhle ukuthi sibe lapha izinhliziyo zethu bezivotha phakathi kwethu ngokuba ubekhuluma nathi endleleni sikucela egameni lakhe amen. Manje ngikhethile namhlanje uma kwentando kaNkulunkulu indaba yami jelakala ngale ncodini yamahubo amashumi ayizithupha nantathu.
Oh God, thou art my God, early will I seek thee.
Oh uNkulunkulu wena uNkulunkulu wami, ngiyakukufuna kusini, umphefumulo wami womela wena, inyama yami langazelela wena ezweni elomileyo, eligagadekileyo, lapho amanzi engekho khona. Lalelani nje umhubi.
To see thy power and thy glory.
Kanjalo ngikubheka endlini yakho engcwele ngibone amandla akho nenkazimulo yakho ngokuba umusa wakho onothando ungcono kunokuphila izindebe zami ziya kukudumisa.
Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands.
Ngiyakukubonga ngisaphila, ngiyakuphakamisa isandla zami egameni lakho. Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanyoni namafutha. Umlomo wami uyakukudumisa ngezindebe ezethabayo. Manje kwangathi inkosi yethu ingenezela isibusiso sayo kulelizwe. Indaba yami kulokhu kusayithulakala ekutheni uku PHILA izinhlavu ezine ezincane futhi njengoba umhubi wayekhuluma lapha uDavide njalo uNkulunkulu usebenzana nomuntu ngokwendlela izingqondo zabo ezigijima ngayo manje uNkulunkulu wasebenzana noDavide njengamadlelo aluhlaza namanzi athule kanjalo njalo futhi uDavide phandle lapho ngemvako kuba esebone kuphila okungako indlela uNkulunkulu ayehlala ngayo esihlahleni nokuthi wahlala kanjani ezimbalini nokuthi wahlala kanjani ekugelezeni komfudlana. Uma kukhona oke wehla ngasemfuleni lapho izimpophoma ikhona futhi ezwe lokho kugeleza kwanjalo njalo ngingalala phansi lapho futhi ngilale kalule nje angikaze ngiphuze iphilisi lokulala empilweni yami ngike ngalingeke kuba ngikwenze izikhathi eziningi emihlanganweni yami lapho ngiye ngasonteka wonke kodwa uNkulunkulu ungisizile kuze kube manje kodwa ngiyanitshela ngikhona ukuthi lokho kungaba ngcono kunawo wonke amaphilisi okulala lala abangaba nawe ekhemisi ngicambalala nje eceleni kogelezayo ngifundana mncane futhi nikhuleke isikhashana futhi manje ngiyacambalala futhi nje ngilale lapho wo kukhona ukuthile ngakho okuphumuzayo ngikuthanda kanjani David lapha wathi nje ngi umphefumulo wami umele wena nje lalela nje oh nkulunkulu wena nkulunkulu wami ngiyakufuna kuseni umphefumulo wami umele wena inyama yami lengazelela wena ezweni elomileyo eligagadekileyo lapha manje ngekho khona
then he goes on to say because I love kindness is better than life.
Bese qhubeka ethi ngokuba umusa wakho nothando ungcono kunokuphila. Manje akukho lutho kubonakala kanjalo okungcono kunokuphila. Yini esiyihlawumpisela kuloko kuza okungaba ngcono kunokuphila na? Kodwa David uthi umusa wakho ungcono kimi kunokuphila.
Now we wonder then the word life
manje siyazibuza khona ke ukuthi igama okuphila lifanele li incazelo ekabili kulo lifanele lisho obungaphezulu kunento eyodwa ukuphila qobo kwakho kusho okukhona ngakho khona ke uma uthando lwakho lungcono kunokuphila khona ke yini ebingaba ngcono na ngoba uNkulunkulu yedwa unokuphila kuphakade uNkulunkulu yedwa unokuphila kuphakade
if we can get that straight now
Uma singakuqondisa lokho manje kuyoba lula kithi ukubona isithombe esikhulu uNkulunkulu asibeka phambi kwethu kanjalo ukuthi ngolunye usuku ukuthi konke okungekhona kukaNkulunkulu kuyoshabalala futhi kubhubhe futhi kumuke manje yonke into eyayinesiqalo nesiphetho ayikho into eyake yaqala ngaphandle kwenesiphelo kodwa ukuthile okwakungena siqalo akuna siphelo futhi uNkulunkulu yedwa nguye yedwa owayengakaze abe nesiqalo
He had no beginning of days nor ending of years.
Wayengena kuqala kwezinsuku kungekho kuphela kweminyaka futhi ngakho ke sifanele sibe yingxenye kaNkulunkulu ngokuzalwa ukuze siphile sibe nobukhona baphakade manje ke isono nokuhlupheka nakho konke kufanele kufike endaweni lapho kungekho kuba khona ngoba kwaba nesiqalo Unesikhathi lapho kungekho kugula kungekho sono kungekho lusizi kungekho kufa kwaseke kufika ngokuphendukezelwa ngakho ke konke ukuphendukezela kufanele kuphele emuva futhi konke kwakukhona kwaba nesiqalo kuzofanele kuphele ukuze okuphakade kube khona njalo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na
That's the reason it's totally impossible for any persons to ever be saved outside of the new
Ingakho kungena kwenzeka hlobo ukuthi noma imuphi umuntu ake asindise ngaphandle kokuzalwa okusha ngoba abantu bazalwa ngokusha ngomoya kaNkulunkulu futhi baba ingxenye kaNkulunkulu ubukhona babo buphakade njengoba uNkulunkulu ephakade
They can never perish Jesus said
Abasoze babhubha kwasho uJesu akekho ongabahlwitha esandleni sami bangabakababa waphezulu futhi akukho umuntu ongabathatha noma abehlukanise ngokuba bayingxenye kaNkulunkulu manje asizona izifundiswa ngingumuntu ongafundile omubi kakhulu impela kodwa ngezinye izikhathi uma ngishaya amagama anjalo ngiyakucingisisa ukuze ngithole ngithathe lelo gama lilodwa nje nginabangane nabafundisi bebhayibheli abangathatha isigreki noma isiheberu futhi nje akuhambise noma ikuphi embhalweni kodwa ngifanele ngilithathe igama negama futhi ngiliphenye futhi ngiyathola ukuthi ngenkathi edingi banika ukuphila ku ngakade livele igameni igama lesigreki zoe zethe uyi futhi izowi uNkulunkulu ukuphila kukaNkulunkulu uqobo bese kuthi ke ngokuqiniseka njengoba singabahlanganyeli bezowi sibakhona phakade njengoba uNkulunkulu ekhona phakade ngakho ke ngokuhlanganyela ingcinyele kaNkulunkulu sesibusiseke futhi sasindiswa phakade ngula phakade naphakade ngaphandle kokuphela ngaphandle kokuqala sibe ingxenye kaNkulunkulu
If you notice that this great beginning.
Uma uqaphele ukuthi lesi sikale sikhulu thatha umunye ubuze umbuzo ukubani lo Jehova omkhulu na waqala kuphi na wayengena siqalo wayengukunkulu nguna phakade futhi yena ungu manje igama nguna phakade lisho nje ibanga lesikhathi kodwa iphakade lisho nguna phakade kodwa nguna phakade igama nguna phakade ngesiyebheru lisho ibanga isikhathi esabelwe ngoba lisebuningini nguna phakade nephakade niyabo lokho kusho onguna phakade ababili niyabo kodwa ephakateni munye ophelele iphakade liyindilinga engenasiphelo ayizange ibe nesiqalo futhi ayisoze yaba nesiphetho.
And how that in the world we know that there's a real true spirit of love.
Futhi kanjalo ukuthi emhlabeni sazi ukuthi kukhona owangempela umoya weqiniso othando kunowangempela umoya weqiniso wokwethembeka kunowangempela umoya weqiniso wokwethembeka bangako kwaziyo lokho na siyakwazi siyakubona awulowo nguNkulunkulu wona kanye umthombo.
As to our imaginations for
asivala amehlo ethu ekuzicabangeleni kwethu imizuzwana embalo futhi sibuyelele emuva ngaphambi kokuba kube khona noma yini umthombo omkhulu walo lonke iphakade wawuyilowo moya wothando injabulo lowo moya wokwethembeka lowo moya wokuba neqiniso kulokhu kuphelela. Kwase kuthi-ke ekubeni khona kukababa waphuma izimcabango okwakuyindodana okwakungumzimba moya okwakungumzimba kaJehova uNkulunkulu omkhulu waphuma emzimbeni wasezulwini yilelo izimcabango. Izwi lakhuluma kuleyo mithombo emikhulu kuphila lase liphuma futhi kwakukhona umzimba moya okwakunguNkulunkulu enziwe izwi. Kodwa-ke lowo mzimba moya wenziwe inyama kumuntu uKristu Jesu. Kwase kuthi-ke bonke ukugcwala komthathu emunye kwakuhlala kuye kokubili uyise indodana nomoya ongcwele konke kulokho futhi leyo ndlela ibhele esihamba ngayo sibuyela sithi nguwe emuva ekuqaleni kwasekuqaleni kukaNkulunkulu lapho sizalwa ngokusha hhayi inyama zalwa ngokusha hhayi ngegazi kodwa sizalwa ngokusha ngomoya futhi kulowo moya waphakathi othando nokwethembeka uyehla ukwenza indawo yawo kithi. Bese kuthi-ke lapho sifa kulokhu kuphila singena emzimbeni okungukuthi uma leli dokotela lasemhlabeni lidilizwa sinomzimba moya kufanele singene kuwo umzimba wasezulwini. Khona-ke kufikele kwenkosi uJesu lo mzimba uyathathwa emhlabeni futhi wenziwa esimweni esikhazinyulisiwe ukuba uphile ebukhoneni bakhe nguna phakade. Kodake konke kuphendukezela zonke izinto eyayisempendukezelweni zonke kuyaphela inyama iya esijaziswani sayo isihoko sivula umlomo waso futhi sigwinya bonke ububi nokuphendukezela futhi uNkulunkulu nebandla lakhe lithandekayo umlobokazi wakhe bathatha kuma kwabo emaphakadeni ukuba aqhubeke lelo yithembe likhulu lebandla lamaKristu. UDavide wamemeza kakhulu umusa wakho wothando ungcono kimi kunokuphila. Manje ukuphila wonke umuntu ufuna ukucabanga ngokuphila futhi kuphila igama elithi kuphila libe nengxenye ethile ephendukezelwe kulo ngenxa yokuthi ngisho nokuphila ngokwakho kunengxenye ethile ephendukezelwe.
And many times people want
futhi izikhathi eziningi abantu bafuna ukubhekisela ekuphileni njengokuba nesikhathi esimnandi ukuphuza ukuklabalaza nokuphuma bathi lokho ngukuphila banephutha kanjani lokho ngukufa niyabo akusiko ukuphila ngukufa. Mavigini mbao le dule, ngale hotele likule litumile Canada. Lapo ababe ngihla lisekhona, ngenyukele kumbini lami, ngemva kwenkonzo yami, futhi kwakukhona amanenekazi asemancane mhlawumbe eseqelele eminyakeni eyishumi lesishiyagalombili yawo, ishumi lesishiyagalolunye mhlawumbe aze afike kwengamashumi amabili nantathu ndawo ndawo, amathathu kwamane awo ehla inyuka kwiphansi, egqoke nje izingubo zawo zangaphansi, futhi ephethe amabhodlela ezandleni zawo egijima esuke ekumbini elilodwa eya kwelinye, izintombi ezibukeka kahle. Lapho ngehlekeshini ngama ngabheka, wo kwakukhona okuthize kimi, ngacabanga wo Nkulunkulu, ngabe uRebecca wami omncane noma uSara uyoke afike kulokho na. Ngase ngizibuka zazitiyezela zinqamula kwiphansi, ngavele ngangena ngakolunye uhlangothi, zase zidlula zase ziphuma zahamba ngenye indlela ziphuza ngama eholo, ngabheka phansi futhi ngibone amanelikazi amancane athandekayo okungenzeka mhlawumbe abe yisithando sangempela kwenye indoda. Futhi ngezwe elinye labo lithi lokhu ngukuphila, ngacabanga kuyiphutha kanjani lokho, lokho ngukufa, ngokuba iBhayibheli lathi ophila ekuthokozeni ufile esaphila. Ngakho-ke siyathola ukuthi ukuphila esikubiza ngokuphila, futhi sibona amasayini namhlanje njengalena, lapho kukhona khona ubhiya iBudweiser, kukhona ukuphila. Yeka ukuthi lokho kuphendukezele kanjani, lapho kukhona ubhiya iBudweiser, kungukufa.
And we see signs like this too. Life begins when the sun goes down.
Futhi sibona amasayini njengalawa, futhi ukuphila kuqala lapho kushona ilanga, qhabo ukufa kuqala lapho kushona ilanga. Abantu baphenduka abanyonyobi basebusuku, banyonyobe busuku, futhi uma uqaphela bathethe imvelo yobubi, ububi buhlala bunyonyobe busuku. Futhi kafunda isihloko kwiphephabhuku ngesinye isikhathi ngenkathi ngangisendizeni kwakumayelana ne-Hollywood, futhi kwasho ukuthi ukuphila kuqala ngemva kwaphakathi lobusuku, kufanele wehle esiteladini esithize nasezintweni ezithize, futhi kwakunesithombe sombukiso onhlobonhlobo nokunye nokunye okuqhubekayo. Ngase ngithi kuphendukezelwe kanjani lokho? Yabona, uma usathane nombuso ufanele abe nomnotho wamanga, ufanele abe nokuthile angakwethula kubo ukubenza bacabanga ukuthi bayaphila, kodwa ngokoqobo kusenhlangothini oluphambene ungukufa esimweni sokuphila. Niyabo, kuyimpendukezelo ekuphileni kwangempela. Ngoba ake sixazulule lokhu engqondweni yethu manje, kanye nangunaphakade yinye kuphela indlela yokuba nokuphila. Kunjalo futhi ukwazi yena kungukuphila, yileyo ndlela kuphela esingaba nokuphila ngayo, futhi ayikho enye indlela, ngokuba uNkulunkulu uthembise ukuphila kuphela ngoJesu Kristu. Futhi Jehova mkhulu ongena siqala noma ongena siphelo, ongena kuqala kwezinsuku noma kuphela kweminyaka, usinike ukuphila ngoJesu Kristu, futhi yena yedwa.
Not just to recognize him as a good person.
Hayi nje ukumbona kuphela njengomuntu olungile, hayi nje ukumkhonza njengoba eyoba uNkulunkulu kungukuthi unguNkulunkulu, kodwa into ofanele uyenze ngokumazi lokho kuphela, hayi ukumkhonza kodwa ukumazi kungukuphila.
The devils worshiped him, certainly.
Odeveli babemkhonza impela, wonke amadolo ayoguqa kuye, kodwa ukumazi ekuthetheleleni kwezelo zakho nokwenziwa busha ukuphila kwakho ngomoya wakhe, lowo mthombo mkhulu wawo wonke umthombo wobuhle ohlezi kuwe.
God making you bring the fruits of love, joy,
uNkulunkulu ekwenza ukuba uthele izithelo zothando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ubuvu, ubumnene, ububele, ukukhuthazela, ukukholwa, nazo zonke lezo zingxenye ezingahlukaniseki ezinkulu ezivela kuNkulunkulu kuphela, yileyo ndlela kuphela yokuba nokuphila. Ngakho-ke igama okuphila liye lahunyushwa ngokungesikho kithi. Manje thina sikubiza ngokuphila uthile uzothola imoto entsha noma bayokwehla ngomgwaqo futhi bayovele bahuze mhlawumbe nesiphuzo kubo lenkalo yabo igatshe intombazane futhi umfo osemncane uthi lokhu ngokuphila futhi nenekazi eliselincane nomngani walo womfana wokuzikhethela futhi linesiphuzo noma ezimbili futhi liyothi lokhu ngokuphila.
Or maybe the man who's always...
No, mom, don't be in there. Maybe look if you need to zoom in on the mall. But you can't get it. Maybe in the life of Sam, but it's cool in the mall. It's a work I can't lead. It's a chill in the water. I'm going to go show you my mess. Look, I'm going to peel
it. The poor little wash...
Uzifazela umncane mpofu owashayo nezingane zakhe uzothola uhambo lwe Hollywood futhi uzoba indlovukazi okosuku kolunye uhlelo noma ezinye zalezo zinto noma wine ingxenye ethile yezimpahla kuyomxuxumisa endaweni yaze yathi lokhu ngokuphila. Kodwa yeke ukuthi kuphendukuyazelwe kanjani lokho ngukufa futhi labo bayobhubha abanakho futhi siyaqaphela namuhla manje ngingahle nje ngibe yifashile endala kancanyana kulezi zinto futhi ngithi ukusika amakhona futhi ngigaye kuqine kodwa nguku izinjongo zakho ukukhombisa iphuzu.
Now many today they looked on program. They listened to records.
Manje abaningi namuhla babuka uhlelo balalela ama record bangena ezindaweni zokudlela ezincane futhi awukwazi ukudla ngenxa yama record amakhulu abadlalayo alomculo wokuzilinya nodumdum nazo zonke lezo zikanokusho umdanso wase Spain ifang jango ezenziwe ku devil ama record aphefumulelwe ama demon.
What will be the
futhi ngiyamangala ukuthi uyoba yini umphumela wokugcina lapho bethola ukuthi akuhlangene nalowo ophakade. Ngiyacabanga ngalolo suku lapho ilanga lenqaba ukukhanya futhi sonke isikhathi simile du futhi sincibilika singene phakadeni. Ngizocabanga u-Elvis Presley uyonyakaziswa wonke ngalokho kusa impela ngokwanele.
Yes, his record will be a reality 20 years.
Yeah, record la ke liyo ba ngokoqobo lapho ezwa ukukhala kwezigidi zokukhaphela zishaye epulatini kuyoba yintokozo phezulu ohlangothini lwesikhathi sokulahla kuka Elvis Presley ngalokho kusa. Ngokuba uJuda wakwenza ngoba kwakungukugcwalisa umbhalo ukuhlenga umuntu kodwa u-Elvis Presley waphendukezela into eyiyo ngenkathi esengumKristu futhi wathengisa ngobuzibulo bakhe emiphefumulweni eyisigidi esogweni. Ngiyacabanga u-Arthur Godfrey nabo bonke abakagodfrey abakhe abancane uzoba lapho ngalokho kusa naye namabhuluku akhe amhlophe abesifazane babelunga abanezinwele ezinsundu namakhanda abomvu futhi uzothatha kungaphezu kokuthi yethi Maria ukuba ake ahlanze umphefumulo wakhe ongcolile nonembeza wakhe ebukhoneni bukaNkulunkulu. Uma yezwa sengathi lokho ukukhuluma angcolile amahlaya nezinto aholele izigidi esogweni ngakho futhi bakubiza lokho ukuphila ngani ngokufa futhi abakwazi.
Now notice in this thing that you call life.
Manje qaphelani kulokhu lento elibiza ngokuphila ibali usizi kakhulu kuze kuthi izikhathi eziningi abantu bathathe ukuphila kwabo ngakho-ke lokho kungebe ukuphila uNkulunkulu okhuluma ngakho ngoba ungeke ukuthathe ukuphila kukaNkulunkulu kanjalo ngeke wanike ukuphila kukaNkulunkulu lokho kulele ngomusa ozibusayo ezandleni zikaNkulunkulu yedwa. Kodwa le encane efayo yinto ephendukezelo ophila kuyo ebizwa ngokuphila ungayithatha uma uyifisa kodwa uyakhombisa ukuthi lokho akusikho ukuphila yeka ukuthi kubani usizi kangakanani. Lokho sikubiza ngokuphila manje kuyisithunzi nje noma isithombe inegative sonke siyathanda ukuthokoza kodwa singathokoza ngento efanele lokho kukhombisa ukuthi sixhunywe nento yangempela lapho sithokozele into efanele.
Amen.
Kodwa uma sijokozela into engalungile, ukukhombisa ukuthi sixhumele nento engalungile. Ngakho ke, ukuphila kwethu kungasho khona manje lokho esiyikho, indlela imizwa yethu egijima ngayo, niyabo? Si uma sithokozela izwe nezinto ezimbi, izingqondo zethu nemiphefumulo yethu iphefumulelwa ngokwaphansi. Utumdumu imidenzo ubuhlungu betiziyo kubhuza zonke lezi ezinye izinto esizigijimelayo kuvela ngaphansi. Kodwa uma sithokoze boyeni ukuthi sinokuphila kuphakade, futhi siphakamisela amadlingozi ethu kuNkulunkulu, futhi izimdumise khona-ke sinenjabulo. Kala sina ujabula uJesu wathi ngi ukuze ukuthokoza kwenu kugcwale, kodwa hayi egcwele ukuphila ukuphendukezelwe, kodwa egcwele ukuphila kuphakade ngaphezulu. Ngakho ke niyabona kuye ngokuthi ubhekani. Manje sibonelo nje engcekeni izifundo ziphathelene nengqondo yakho, ukugula okuphathelene nengqondo. Manje ake siqaphele umzuzwana nje lokhu kubuka okuphathelene nengqondo. Nasi sithombe sikaKristu, futhi nasi isishayisa moya sikagesi, kuye ngokuthi ngibheka kukuphi. Ngiyabo uma imizwa yami inyakaziswe ngale ndlela, noma imizwa yami inyakaziswa ngale ndlela, uma ngibuka kulokho futhi ngikulangazelele lokho futhi ngivisa lokho, imizwa yami ibekwe ngakwisishayisa moya. Kodwa uma ngibheka ngale ndlela, imizwa yami nesifiso sami kubekwe ngaleyo ndlela. Ingakho uJesu athi lowo nalowo obuka owesifazane amkhanyuke usephingile vele naye enhliziyweni yakhe. Yabo, kulapho imizwa yakho ibekwe khona, lapho imicabango yakho ikhona. Bese-ke singaqhubeka sithokoza ngoba singabantwana besithembiso ebandleni likaNkulunkulu laphakade elikhulu elinesithembiso sikaKristu uNkomo. Singehluleke kunjalo. Umhlaba ocabanga ukuthi siyahlanya, wo lokhu ngukuphila hu. Namuhla ngizobona inekazi elaya futhi nodokotela wengqondo lineminyaka engama35 kudala, alikaze libheme, alikaze liphuze empilweni yalo yonke. Intombazane enhle kakhulu, abantu bakubo bangamaKristu, ubaba wayo ungudokotela. Futhi yayi yanikela ngokuphila kwayo kuKristu ekuqaleni, futhi yenzani naye, iyaphuma futhi ekugcineni ifika endaweni ekolishi eyayifundisa kulo. Nodokotela wengqondo lapho wahlala phansi ukuba akhulume nayo, wayesethi uqonde ukuthi awukaze wangiwe ngumfana na? Yathi lutho lakanye empilweni yami yonke. Uqonde ukuthi awukaze uphuze kancane futhi ube sephathini na, Nhlobo? Wathi ntombazane, awazi ukuthi uphuthelwa yini? Manje yena engudokotela wengqondo wayisonde ingqondo yentombazane kuze kube manje isibe ngekhohlakele kakhulu, futhi ibe yimbi kakhulu, ize ngafuni ngisho nokuzwa igama likaJesu likhuluke ebukhoneni bayo, futhi ngisho uyise nonina basakwazi yini ukuyibona Nhlobo. Futhi lahlekele ingqondo yayo, futhi kuleli viki elizayo izoya esikhungweni ukuze ithole ukwelashwa ukwethuka, ingenxa yokuthi yakhuqula imicabango yayo yasuka kuKristu, kulokho lowo dokotela wengqondo wayenyakazisa umqondo wayo. Futhi yilokho esikhonela lapha kulokhu kuza ngokususa ingqondo yakho nokucabanga kwakho ezintweni zezwe kuze kube izinto zikaNkulunkulu eziphakade. Futhi kungokwalokho-ke kushumayela kungukuphendukezela ukucabanga kokuphakeme nokungcono, futhi kuye endaweni lapho uKristu ekhona uzophenduke, bese kuthi-ke ingqondo yakho ifinyelela kulezo zinto zaphezulu. Manje kodwa kuphile kulena enye indawo, kufika intombazaneni wawecabanga ukuthi ngahle ithathe ushefu noma nini. Impela kuphila kuba lusizi kakhulu lolo hlobo lokuphila, baze bazibulale bathathe ushefu nakho konke.
God in his great economy for mankind has made man.
Manje kodwa uNkulunkulu emlotsheni wakhe omkhulu wezinto wenze umuntu ngendlela efuna umuntu yabe yiyo. Manje wenza umuntu woma nemicaphelele uDavid lapha na, wathi umphefumulo wami umele wena. Wo, ngiyakuthanda lokho, njengasezweni elomile lapho amanzi engekho khona.
Just imagine, said my soul is so thirsty, God.
Cabanga nje wathi umphefumulo wami wome kakhulu uNkulunkulu, ngomele wena njengalokhu ngangisezweni elingenamanzi, ufanele athole amanzi noma abhubhe. Umphefumulo wami womele wena. manje uNkulunkulu wenza umuntu yabe nokoma le ingxenye yesidalwa singumuntu ngukoma kwakhe kodwa uNkulunkulu wenza ukoma kumuntu ukuba omele uNkulunkulu
and the devil has perverted it and make it a thirst for
the devil ukuphendukezele wakwenza komele umbuso wakhe womhlaba ngiyakuthola na ukoma komuntu kungcwele ngoba uNkulunkulu wenza umuntu ukuthi ome omele uNkulunkulu
and how dare some of you who would be so little
futhi bale sibindi kanjani abanye benu abangaba bancane kakhulu kangangokuthi baze bakhale nizame ukucisha leyo nto ebuzisiwe yokoma ngokuzama ukwenelisa lokho ngokuphuza nokubhema nethelevishini nokugijima nokuqhubeka nokuzijokozisa nizame ukwenelisa leyo nto engcwele uNkulunkulu ayifake kini ukuba womele yena
you are polluting the fountain that God has placed in you.
Ngicolisa umthombo uNkulunkulu awubekile kuwe ukwamukela umoya wakhe futhi uyiminzisa ngezinto ezeze futhi azenelisi azisoze zanelisa futhi ngakho nibeke ivolofolo ezintondweni zenu ukuze niziqhumise ngenxa yokuthi izinto zihamba ngendlela ezihamba ngayo futhi izwe lisiye kuzibulalela kukhulu ekuphendukezeleni nobungqingili futhi ubugebengu busezweni ngendlela obuyiyo ngenxa yokuthi uphendukezela yona kanye into uNkulunkulu akunika yona futhi uzama ukuyenelisa ngobubi bezwe Thatha lowo moyo ongcwele obusisiwe uNkulunkulu abeke ukoma emphefumulweni wakho ukuba ubize futhi wena ukwenelisa nge-night club undawo akumangalisi ube nekhanda lebuhlungu ngakusasa ebuseni bese kuthi ke uyothatha igezi kaBiya bese uye endlini yakho futhi uhlale phansi futhi liphuze uzama ukwenelisa lokho koma okungcwele uNkulunkulu akubeke emphefumulweni wakho ukuba womele yena
take the devil's slap
Futhi uthathe indawo kaDevil futhi uzame ukwanelisa ukoma uNkulunkulu akubeke kini ukomela yena ungayemukela kanjani noma yini kaphandle kokwehlukana kaphakade ebukhweleni bukaNkulunkulu somandla ngenkathi wakwenza ukuba womele yena
David
wazinikela wayesethi umphefumulo wami womile sengathi ngangisezweni elomileyo lapho kungekho khona manzi ngomele wena oh uNkulunkulu nakho lapho ukhona David wathi ngikubonile endlini yakho engcwele futhi umphefumulo wami womelela omandla nakho lapho khona ilowo mehluko ilokho kwenza izinto zehluke ngokoma uNkulunkulu akunika khona uma ukwanelisa ngamanzi Zanini kimi nina nonke nomileyo uzali liphuze imithiyo njeni yokuphila ngesihle ngaphandle kwemali ngaphandle kwenani ukhona umthombo ovulekile endlini kaNkulunkulu emzini kaDavide nanko umthombo eniwomeleyo impela kunjalo Ukazami ukukuphendukezela ngokuzama ukuthi ngizokwenelisa ngokuphuza ngizokwenelisa ngokukhipha le ntombazane ngizothinyelele ngiphuma kancane kumyeni wami ngizophuma kancane kumkami uqonkelela ukwahlulela kuphela Wena uthi angenelisa gile futhi prenema kumanganize uNkulunkulu osebenzana nawe uNkulunkulu ezama ukukuletha kokuthile futhi wena uthatha ukuboniswa uDevil futhi uhambe nakho futhi leyo ndlela usizo lufika ngayo yileyo ndlela okufa okufika ngayo futhi leyo mpilo ayikhona ukuphila ngokufa ngokuba inkokhelo yesoni ngokufa kodwa isipho sikaNkulunkulu sikuphila kuphakade kulabo abayokwemukela wo ungakhohliswa Kuleke uDevil unenge indlela sinesikhashala nje nokho saloko uDevil unenge indlela yokuphendukezela ngaphandle kwalokho ethi ngithi angiphuzi imfoti planema ngibhemi angikembuli bengingeke ngigijime ngishiye umyeni wami noma umkami ngizokwenza ngiphila kuphila kulungile
He let you think the
set. Kodwa David ukuphendukezela lapho ukwenza ukucabange ukwenelisa olembeza wakho lecala ukuthi uyahamba uyojoyela isonto futhi ukahle lokho kulungile lokho ukuphendukezela awukwazi ukutshela ukwaneliseka ngokujoyela isonto uba nenqondo kuphela udaba lobuhlakani
But you'll never be satisfied.
Kodwa usaze waneliseka uze wazi yena njengokuthethelela kwezono zakho lapho umbuzo wesono usixazululiwe futhi unaleyo ethandekayo nokuthula ethule yaphakade ihlanganyele ngunaphakade naye lapho kuthule kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke sekungcwelisile ukuphefumula kwakho futhi kukwenze isidalo esisha kuKristu Jesu kujwele ibandla ngeke kukwenze thakunumzane lokho ngokuphendukezela kuphela bangela ngempela umothevele engakwazi ukukhipha kulezo zinto uzokuthatha kuyise kuloko kunye kodwa ungandeliseki ngento engaphansi kwesihlakalo esimfashini endala sokuzalwa okusha ukuzalwa ngokusha ngomoya kaNkulunkulu phakade lapho umphefumulo wakho noNkulunkulu kuhlangana ndawonye futhi niba munye uDavide futhi kumahubo eyi indoda yamahlathi nomzingeli eningizimu basayisebenzisa izigejane zezinja zasendle ezilandela izinyamazana abadike inqaba yesikhathi futhi eAfrika ngikuqaphelile futhi lapho izinyamazana abadike sezigijima izinja zasendle ziyazinepula futhi zinamazinyo angaphambili abukhali kephela futhi izinyonyoba kakhulu njengasolo ziqamekela inyamazana encane ziphikisana nomoya ukuze ingazi nuki futhi ziyaphuma phela manjalo zimboza umfo omncane futhi zimhlebhule abe yizicucu yileyo ndlela isolo senza ngayo sikususa esizindeni esingafanele uma ucabanga lokho wena awu ngizozama nje okuncanyana kwalokhu ngizozedlulela ngalokhu abasoze bazilutho ngakho lokhu lokho ungakhathazeki kukhona iso elibona konke likubhekile nesono silele eminyango qaphela sizokuthola futhi ke ngezinye izikhathi lapho inyamazana encane idizi banjiwe mhlawumbe ngezinye izikhathi bayibamba ngesinye isikhathi ohlangothini phakathi kwezimbambo nezinqulo mhlawumbe zingafiki phezulu ngokwanele kuze zizehlise ziyibambe ohlangothini phakathi kwezimbambo nenqulo bese ikhipha isigaxa sonke futhi mhlawumbe khona-ke izoyibamba ukuze inqamule imisipha yayo emajoyintini emncineni emuva lapha okuyephula phansi khona-ke ngeke isakwazi ukugijima ayinakuzisiza kodwa ngezinye izikhathi iyophakama kakhulu futhi imkhuphukele enqulwini futhi igxavune lonke isigaxa sayo kanjalo lapho inja ivele ifinyelele khona futhi iyibambe futhi iphonse isisindo sayo kuyo futhi igxavune zonke isigaxa siphume mhlawumbe izowugeja umthambo omkhulu entekeni emphinjeni wayo futhi iyibambe esifubeni idwengule zonke isiqephu nalowo muntu ompofu umfo omncane egxuma futhi egijima ngamandla akhe wonke futhi into yokuqala neyazi uzigejile izinja futhi uzikhohlisile izinja zigijima zilandela enye into futhi yena uyagijima uyazi ukuthi ngeke kwenzeke kodwa kancanyanyana nje kuze kube lezo zinja futhi nje zingabulala enye zizobe zilandela yona futhi iyasuka ngamandla ayo onke manje ngokuba ngumzingeli ngijwayelene nezinyamazana amadiye ngijwayelene nokuziphatha kwazo futhi uma uqaphele inqobo nje umanyamazane ingakwazi ukufika emanzini mfowethu ingabuselela ukuphila ngomzuzwana kodwa uma ingakwazi ukufika emanzini isiphelile kodwa uma ingakwazi ukufika emanzini ungayilandela usuku lonke futhi izoqhubeka ihamba iyothatha umfudlana izowela ngalendlela futhi izobuya ngalendlela izobuyela emuva ngalendlela izokwehla emfudlana neni futhi ihambe uzama ukukhohlisa izinja manje uDavide wathi njengendluzele lakazelela umfula amanzi kanjalo umphefumulo wami umela wena oh Nkulunkulu ulimele izinja ezinkulu zesihoko zilandela mina nonke ufuna kuphela nje ukukususa kubeluswa kwezimvu kube kanye futhi bebamba bese begxavuna okungagcwala izandla lapha nokucwela umlomo lapha ukukuvimba uDavide wathi njengendluzele langazelela umfula amanzi wo ufanele akuthole umfula amanzi nomabhubhe Nkulunkulu lokho makube ngumphefumulo wethu namuhla ngilimele uma ngingawuthola umfula amanzi izinja ezinkulu zomkhondo zizongithola maduze nje kodwa uma nje ngingathola umfula wakho amanzi wo Nkulunkulu Nyamazala ncane diye yazi ukuthi kuphakathi kokuthi ukufa noma umfula amanzi. UDavid wathi njengaleyo nyamazala idiye yazi ukuthi kungukufa noma umfula amanzi. Yileyo ndlela umphefumulo wami omela wena ngayo ngifanele ngikuthole noma ngibhubhe. Wo ukuba kuphela besingafikelela kulolo hlobo lokuphila. Babusisiwe abalambele futhi bomele ukulunga ukuba bayekusithiswa. Wangathi lokho kungaba yizinjongo zaleli bandla kulokhu kuza. Wangathi uthando lwenu lungaphendulwa lusuke ezintweni zezwe. Iminako yezwe noma ngabe yindlu yakho ihlanziwe noma ngabe ipulazi lakho linokhula noma kungaba yini kwangathi kungaphendulela kuNkulunkulu. Oh Nkosi, ubuso wakho othando ungcono kimi ngaphezu kwakho konke ukuphila. Umphefumulo wami womele wena sengathi ngangisezweni elomileyo futhi njengendluzela ofule namanzi. Umphefumulo wami ufanele uthole wena noma ubhubhe. Lapho ithabenekelo likaBrenham lifika kuleyo ndawo, izimfundiso zezi yokuqathaka ziphume ngeminyango, imehluko yoqedwa yonke, futhi amaKristu ayoba ngamaKristu, futhi lena kuzoba yindawana okuzokhulunywa ngayo emhlabeni jikelele, lapho noma yiyiphi inhlangano yebandla yabantu yokomela uNkulunkulu ngaleyo ndlela. Umusa wakho nothando ungcono kimi, wo Nkosi, kunokuphila. Asikhuleke. Baba wethu obusisiweyo noNkulunkulu, njengoba siza kuwe manje ekuvaleni kwalomlayezo omncane, sikhulekela ukuthi ukulamba nokoma kuzoba kuleli bandla elincane. Lokhu kubusa kunanini ngaphambili. Kongathi besilisa besifazane abafana namantombazane namhlanje ngaphakathi ngaphansi kuphahla lapha nangaphandle kumbe noma ngabe bakuphi sengathi bangezwe ivangeli futhi bazi ukuthi kukhona ukuthile okubenza bomele ukuthize. Oh isiyaluyalo singaka wathi kuyoba isikhathi esifana nalesi isiyaluyalo isikhathi sokudideka usizi phakathi kwezizwe. Oh uma nje bebengathatha lokho kunxanela amandla engeziwe, kunxanela amabhomi engeziwe, kunxanela lezo zinto futhi bakuguqule kube ukunxanela ukulunga kukaNkulunkulu. Phela ke ilanga lokulunga liyofika nokuphulukisa emaphikeni alo. Futhi ngekathi uIsrayeli ehelelwa khona ke abantwana bazalwa, futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzofaka lokho koma ezinhliziyweni zethu namuhla ukuthi akukho kwaneliseka ndawo ezweni kuphela emsindweni wokuphophoza kwamanzi akho. Wo Nkosi, utwa malubize utwa siphe khona baba, sikhuleka egameni likaKristu. Futhi sisakhothemise amakhanda ethu, ngiyazibuza ebandleni kulokhu kusa, uma uthile ubenga phakamisa isandla sakhe athi fowethu Melusi ngikhulekele. Manje ngikathi mina nomfowethu Neville sisabuka uNkulunkulu akubusisa mfowethu. Ngifuna uKristu, ngifuna ukoma enhliziyweni yami kanjalo. Ngikathele ngidiniwe nje ukuhamba lapha nengxenye yendlela ngale ndlela naleyo ndlela. Ngifuna ngempela ukumela uNkulunkulu. Ngikhulekeleni mfowethu Belusi, nizokwenza. UNkulunkulu akubusise sisi, UNkulunkulu akubusise nenekazi, futhi UNkulunkulu akubusise mfowethu. Omunye phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele njengoba UNkulunkulu akubusise dadewethu. Kulungile. Omunye manje ngaphambi nje kokuvala phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele, uNkulunkulu akubusise nenekazi, impela ngiyawufuna nami. uNkulunkulu akubusise dade emuva lapho ukuthi emsindweni uphophozayo wamanzi akho. Wo uNkulunkulu, yenza ngiyenze ngazi ukuthi ngikumuntu ontekenteke, ukuthi angazi ukuthi le micu yempilo ephukayo iyoqashuka ngasiphi isikhathi, futhi ngiphumele phakateni. Kodwa mangibe njalo, wo uNkulunkulu, ukuthi umphefumulo wami omele wena kakhulu kangangokuthi angeke ngisafuna ukuphuza, ngingabe ngisabhema, ngingabe ngisaqamba manga, ngingabe ngisafuna ukuzihlanganisa nesono. Uthando lwami malubekwe ezintweni zaphezulu, ngiphe khona wo uNkulunkulu njengoba ngiphakamisa isandla sami. uNkulunkulu akubusise nawe. uNkulunkulu akubusise. Ubaba uyasibona isandla sakho impela, uNkulunkulu osezindaweni zonke. uNkulunkulu akubusise vele, ukuvume khona manje ngekathi usahlezi lapho. Vuma nje uthi Nkosi, faka lokho koma kimi. Bantwana, ngiyakwazi lokhu ukuthi anizukufinyelela kuNkulunkulu noma yini okungaphansi kwalokho na. Ngabe lokho ukoma okujulile, leyo nto ethize elangazelela uNkulunkulu na? Njengempofu inyamazane ediye encane, ungayicabanga na? Ilimele, iyafa, uphathi kokuthi umfula wamanzi noma ukufa. futhi fanele uyayibona iphakamise ikhanda layo elincane na futhi iyahogele inyuka umoya igazi liyakobhoza ifanele ifinyelele kulowo mfula wamanzi izofanele ikwenze wonke amaqhashaza amancane lonke igatsha elincane liluhlaza iyanga kulo imele ibe nawo ingabe womele kanjalo unkulunkulu na udavide wathi yileyo ndlela ukoma kwami okungayo nkulunkulu ngifanele ngibe nakho nje kungenjalo ngizobhubha ngifuna ukuphila nomusa wakho wothando kimi lapho ngizobukhona bakho ngibone ukuphila kwami kuhambisana nezwi lakho kungcono kimi kunakho konke yonke enye into konke okunye ukuphila nakho konke uthando lwakho lomusa vuma iphutha lakho manje njengoba sikhuleka manje Nkosi uzibonile izandla uyabazi abantu futhi ngikhulekela ukuthi uzothethelela sonke isono dala kubo lokhu koma okukhulukuzayo abakufisayo izinhliziyo zabo zilambile wonke umuntu emhlabeni namuhla ngicabanga kalokhu izwe lakithi elihlanyiswa injabulo wo Nkulunkulu amabhayisikopo amathelevishini izindaba ezindala ezingcolile futhi ukuzwa ukuthi kuthatha abathathu noma abane odokotela bengqondo kugcine u-Elvis Presley esikrinini no-Arthur Godfrey nabani ningi balaba abanye kusanda kudalulwa nje ngevikele edlule ile ntatheli yase-New York ukuthi ibavakashele futhi yazi ukuthi odokotela bengqondo abathathu noma abane komunye nomunye ukuzama ukwehlisa lo mhlaba endaweni yamahlaya amabi angcolile anyanyisayo angenandaba futhi abesifazane emgwaqeni ukuthi abesilisa balahlekelwa kanjani izingqondo zabo bezindaweni kanye nokufanisana izingubo ezingcolile zokugqoka kubo futhi ngiqaphela Nkosi ukuthi lowo ompofu umesisi omncane phandle lapho emgwaqeni nomzimba wakho omncane weluliwe nezingubo ezibukeka zingenazithunzi naleyo ndoda ngaleyo ebhaleni kulokubusa yazi ukuthi izama ukwanelisa koma uNkulunkulu ayinika khona ukuba yomele yena uNkulunkulu uzama ukukwenelisa ngokobuzwe izinto zezwe siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngandlela thize noma enye angazi kanjani kodwa ngiqakele nje kufanele kube kuyileli hora kodwa kulabo ababiziwe futhi baphakamise izandla zabo baphe Nkosi leyo nto enhliziyweni yabo abayidingayo lokho koma okubusisiwe kwangathi kungacinywa namuhla ngokwenziwa kabusha kukamoya ongcwele ubhukuda emiphefumulweni yabo futhi ubanika lokho abakufisayo ngicela egameni likaKristu amen.
A land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith in grace. Oh, one by one we'll gain the there.
Manje lihamisheni kalula impela manje. Ilapho konke kuhlanganiswa kokukodwa. Bangakaba mthandayo na phakamisa isandla sakho. Bonge Nkosi manje efinyelela ngqonga leya nixhawulane nomuntu oseduze kwenu nithi uNkulunkulu akubusise. Mpela siza kamuzi zombuso.
Yeah.
Manje baba yemukele mimoya yethu yokukhonza kwethu njengoba sikunikela kuwe futhi silungiselela nje ukukhulekela abantwana abagulayo manje sikhulekela ukuthi umoya wakho uhlale phezu kwethu ukuze sikwazi ukukhuleka umkhuleko wokukholwa kulabo abaswele ngaleli hora siphe khona baba ngokuba sikucela egameni likaKristu amen manje kwangathi abagulayo bangabuthana ngasealthare sisabagcoba futhi sikhuleka kanye nabo singajabula ukunisiza sizobe sikhipha inkonzo ningahlala eyishumi elandelayo imizuzu eyishumi nanhlanu aw siphe dadewethu Gate ngilindelwe ikusasa elijabulisayo kwenzekani ke na sabanga gakho kwenzekani na? Mfowethu Craig, mfowethu Juni, nonke yenyukani nikhuleke nabagulayo, nonke mfowethu John, noma yimubigini ofuna ukuza ngapha, wozani phambili ngqo.
Oh, wouldn't it be wonderful then?
Uma sicabanga ngalezo zinto zinkulu futhi zimangalisa kanjani o yena ungokoqobo kithi ngeke kumangalise yini lapho na inyanga inkulu manje ikhona ifuna ukuphulukisa abagolayo nabahluphekileyo ifuna ukwenza labo abakhatheleyo babe namandla ifuna ukwenza labo abahluphekileyo baphile manje asikhothame manje ebukhoneni bakhe nje njengoba sinike kuye izindumiso zethu
Oh,
wena nyanga enkulu lapho izinhliziyo zethu zopha sikhala njengezimvu zakho futhi siyawuzwa umoya wakho uhamba ubuyela kithi izimvu zami ziyalaza iphimbo lami futhi siyathanda ukumemeza izindumiso zakho siyathanda ukukhala ebukhoneni bakho ngenjabulo siyathanda ukuzokalisa imizwa yethu kuwe ngoba sikuthanda ngakho konke okungaphakathi kwethu umphefumulo wethu wonke ingqondo nomzimba wethu uthanda inkosi futhi siyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzosinika lokhu ukujula nokujula njalo njalo kwangathi lingaba ngokoqobo kakhulu kithi ukuthi izwe liyofiphala nabo bonke ubuwula balo khona-ke ngeke isabakhona imicabango yakho liyofiphala lingene ephakateni lali nesiqalo manje kwangathi lingaba nesiphelo futhi siyazi ukuthi kuzokwenzeka
And now we pray God as we your children stand here.
Njengoba siyakhuleka uNkulunkulu njengoba thina abantwana bakho simi lapha sinxuselana umunye nomunye kamelo leNkosi Jesu ngenxa yobuthakathaka obuse emzimbeni wethu obangwa yisono sesikhathi esedlule nobubi bezwe lenyama yethu efayo sithobela kakhulu zonke izitha ngoba kuseyisono Futhi sithi iBhayibheli liyasitshela ngokusobakala ukuthi umoya ongcwele usiza ubuthakathaka bethu kanye nokunxusela futhi siza kuwe baba kulokhu kusa ngokuzithoba ngikholwa ukuthi uzosinxusela manje ukuthi njengoba sivuma isono sethu namaphutha ethu nezifiso zethu ngawe izinhliziyo zethu zilambele ukuphila ukuze sikwazi ukukhonza futhi senze umsebenzi obungafuna siwenze siphe nkosi njengoba ilunga lakho liyaphambili ligcoba ngiyeza ngibeka izandla phezu kwabagulayo kwangathi umoya ungaphuma uphilisa sicela lokhu ukuba kwenzeke ngoJesu Nkosi yethu manje lunga uma uzoqala phansi lapha nje bese ukhuphukela phezulu ngqo wonke umuntu emkhulekweni manje kancane sicula inyanga enkulu wonke umuntu ecula kancane Ngiphosisi lona ngudadewethu Craig ngiyasiqonda isimo sakho dadewethu Craig ukuthi ugule kakhulu kwadingeka uhambe manje buka phezulu le phandle lapha yaku lezo zingwadule usebenzele kude nomnyeni wakho lapha ngenxa kaKristu yena kange into oyimelile dadewethu Craig iyona kuphela into engakusiza manje futhi njengenceku kaNkulunkulu futhi uyazi ukuthi siyakuthanda wena nomfowethu Craig lapha sonke lapha ebandleni futhi siyawuthakasela umsebenzi wenu ogwadulo phakathi kwabantu baseNdiya futhi ukuthi uyeza manje lesi yisiphendlela kulokhu kusa nakho lapho inyanga imi khona lowo mkhulu futhi ukwenza lokho kuhlinzwa sizokunikeza okunye izwi likaNkulunkulu libukhali kwenenkemba sikanhlangothi zombili angahle afune ukwehla futhi amsuse ungabi nethunzi elilodwa lokungabaza dede wethu Craig njengokuthi kulungile mfowethu Neville hamba futhi ugcobe Baba wasezulwini othandekayo nansi inkosikazi yomfundisi lapho ogwadweni lushisayo labo abasendiya baphila futhi bakuzwa ezama ukubazuzela kuwe futhi emile lapha kuleli altar elincane namhlanje ubaba nomusa njengoba thina sibeke izandla zethu phezu kwakhe njengesibonakaliso sikholwa ukuthi bebeli liseyintando kaNkulunkulu engenaphutha sibeka izandla phezu kwakhe ngolo kubusisa dadhe ngamfo wethu George Colvin use Northern Infirmary Hospital eLouisville nginina inivakashayo ukubabona nonkosikazi Colvin owayinomdlavuza wesisu umama ezala wakhe ungcono ngakho ke siyabonga ngalokho manje nginina nje bantu enigulayo futhi nakhulekelwa ngithanda ukusho lokhu igama elincane nje futhi sesiphuzile kancane nje kodwa into ethize encane nje mayelana nokuphulukisa ngokaNkulunkulu wokuyinto enhle kakhulu futhi kulula kakhulu ukusondela kukho uma nje uthatha isimo sengqondo sifanele ngakho niyabo manje umbone ngaba nawo futhi ngawuchaza ebandleni lapha mayelana namanzi niya kukhumbula lokho nedamu lisohla ngothini lesokunxele nomfulo ogeleza ubuyele emuva ngaleyo ndlela konke nokunciki kwakho kwembuleka khona lapho eCanada ngokuphelele nje futhi umfula iSaskatchewan ogeleza uye empumalanga esikudleni sasentshonalanga nezimpophoma zazinga kulolo hlangothi esikundleni solunye ngangena futhi lalibanda liphephe ethe futhi likhithika ngabuya ngaphuma nelanga libalele ngangena khona lapho ngathola isiqu esidala yonke into ngokuphelele nje njengoba kwakungaba njalo nokuphenduka enkonzweni yami impela Inkosi yembulile lapha emavikini yambalo edlule ukuthi kwenziweni ngokubona okufihlakeleyo nokunye nokunye sekuqale ukuba yisibusiso esikhulu kunazo zonke futhi singakhulekela abantu ngokwengeziwe futhi manje emsamo emva kokuba imibono yayisiphelile sabiza imibono futhi umsa kuqala okuqala nje bese ukuthi ke ngenkathi abantu bekhuphuka kokuqala nizobona ubufakazi manje Manje nasi sizathu khona lapha ukube asizange sikhuliswe ndawonye ngiyabo siyizinganyana nje lapha ndawonye ukuthi sikhuliswe ndawonye ingakho ningazi niyazi ukuthi ngiyakuthanda ukuzingela nokudoba nokungena kunye futhi lokho okukususayo Umfowethu Bill ungumfo wenu nje niyabo ukuthi uyangithanda nami ngiyakuthanda niyabo futhi uphumela lapha futhi awu uma ubufune kulungise izibani zakho bungeke ube nendaba ukungishayela ucingo wozokwenze kuzame futhi uma bengingakwazi bengizoshayela umfo wethu Rodi ucingo ngakho ke thina nje noma ukuthize niyazi ngalolo hlelo niyabo futhi lokho nje kuvamile phakathi kwenu kweke indawo nakala kuhlukile uma si awu manje si leyo ngenye yezimonyo njengeso elintsundu neluhlaza okwesibhakabhaka nje niyaboku kungenye nje yezimonyo ngeke sikwazi ukukusiza lokho eCanada ngikathi ngifika lapho awu kusobala nginitshelile okwakwenzekile sasinezinkulungwane ezinengana zabantu phandle kodwa iningi labo babengamasheshi namabaptist kanjalo njalo ababexhase umhlangano wami abantu bePentecostal abangenqabe isiqothu ngakho ke manje ke kodwa lokho kulungile lokho ngibathanda ngokufanayo nje niyabo kodwa phakathi lapho ngalobo busuku usifazane wezemsamo ukuqala emhlanganweni futhi wayekade empompothi ukuthi angazi ukuthi isikhathi side kangakanani njengenelikazi elifika lapha esilikhulekele. Kwadingeka baliholele msamo lalingakwazi ukwahlukanisa imini ebumnyameni lase libenga leyo ndlela eminyaka, futhi ngimi lapho ngikhulekela lowo wesifazane amehlo akhe avuleka emsamo, futhi uyehla futhi athathe umshini wokubhala futhi abhale ubufakazi bakhe kimi. Kwakulandelayo kwakungumfanyane owayengokuphelele inenekazi elincane lapha lifika lapha futhi lakhuleka esikhashaneni esidlule mayelana nomntwanyana owayeyisimunkulu. Sasinalowo mntwana lapho emsamo, ngicabanga ukuthi kwakucishe kube yi ngingathi iminyaka eyisishiyagalombili noma eyishumi ubudala. Wayengakwazi, wayengazi negama elilodwa, wayengakwazanga kwenza ukuvungama, wayengezwa lutho, engakaze akwenze, wazale njalo kungekho kuzwa nhlobo, akukho ukukhuluma. Wama lapho futhi wakhala futhi wadumisa inkosi, futhi wayezwa noma yini, futhi wagijima emsamo ethokoza. Elandelayo uyeza kwakungumntwana onokugongobala cishe iminyaka eyishumi nambili ubudala. UBhili umsiza amthwale amuse emsamo namadoda amabili, wayesesimweni esinjalo kanjena nje. Niyabo, ungikhumbuza u-Edith Wright omncane, futhi baletha leyo nto encane lapho, futhi ngisakhuleka wathi ngehlisele uJesu sengiyiphulukisile. Awu, yini esasingayenza ngaphandle kokumehlisa nayo? Futhi lapho ekwenza wehle edabula lapho ehamba kanjena edumisa uNkulunkulu, futhi ememeza, futhi ehamba yehle nyuka kuleyo ndawo kanjalo, futhi abantu bequleka cishe impela ezethamelini kanjalo. Bese kufika isifumbo esincane iqhubu elikhulu emhlane wakhe, futhi wayengumkatolika kusobala siyaqonda bakholelwa ekuphulukiseni. Manje kini bantu abangamakatolika akukho kumelene nani, lokho kulungile niyabo, kodwa bakholelwa kukho njengezithombe eziqoshiwe nokunye nokunye niyabo. Futhi ngase ngithi manje bheka ndodala, asikholelwe kuphiliseni ngaleyo ndlela, asikholelwa ekuthinteni izithombe eziqoshiwe, sikholwa ukuthi ngomusa kaNkulunkulu madodana namadodakazi kaNkulunkulu niyabo, nomoya kaNkulunkulu kithi. Ngase ngithi manje nansi indlela esikukholwa ngayo, nakho kufika uJesu wafika ngolukusuku, futhi kwakugcwele isihlahla simi lapho, futhi wathi wacinga isithelo, futhi kwakungekho sithelo, futhi wathi akekho odlayo kuwe kusukela ngunaphakade. Waqhubeka wahamba wathi ngomuso lapho bedlula lezo sihlahla sasibuna. UPetru wathi ngani, niyamazi uPetru, uPetru ukuthi wayenjani, wathi ngani, bheke ebuthini ubheke. Futhi uJesu wathi yibali nokukholwa kuNkulunkulu, ngokuba uma ungathi kulentaba ngqukuleka futhi ningangabazi kodwa nikholwe ukuthi enikushoyo kuyofezeka, nizoba nakho enikushoyo. Ngathi uyakuthola lokho na, ya nxa nikhuleka kholwani ukuthi niyakwamukele enikucelayo, niyakuba nakho. Ngathi niyabo thina emva kokwemukela umoya kaNkulunkulu, manje uNkulunkulu wenza umhlaba ngalutho kuyizwi lakhe nje, wavele wadala nje izwi lakhe lindalo, ngakho ke wavele walikhuluma nje neze ladalwa, ngoba kwakuyinto esengqondweni kaNkulunkulu enhliziyweni yakhe, wavele wakukhuluma futhi kwaba khona, wayengumdali. Ngathi khona ke uma sinezowi ukuphila kukaNkulunkulu kithi, siba ngamadedana kaNkulunkulu nabadali abancane. Ngathi ngoba wathi noma yini enishoyo kholwane ukuthi enikushoyo niyakuba nakho. Futhi ngikuqaphelile lokho inqwaba yezikhathi, ngangisho izinto engangingeke ngikwazi ukuzicabanga mina uqobo, kodwa ngangiyokusho noma kanjani, futhi ngithola ukuthi kwenzeka ngaleyo ndlela nje, ngangiyosho izinto engangingaqondile nezo kuba kwenzeke ngaleyo ndlela, kodwa kwenzeka noma kanjani ngoba ngangikushilo. Ngicabanga imakancane, ngakho ke ngathi uyabo lapho sikhuluma noma yini, uma kukhona okugxilise kwehange kithi asifanele neze sikukhulume size sikukholwe, bese ke lapho sikukholwa siya kukhuluma nalelozi elidalayo liyaphuma lingxenye kaNkulunkulu niyabo, futhi ladala wathi ngiyaqonda. ngamqaca ngamkhulekela ngokumazi ukuthi wayikatolika ngathi manje linda nje kulobu busuku lapho uye ekhaya faka intambo encane ikuzungeze kanje bese uyidonsa uyiqinise umama makakwenze futhi uyinqume bese kuthi ke kusasa busuku uma lingashwabene amayintshi amathathu khona-ke ngingumprofethi wamanga yibuyise futhi ulethe intambo efanayo inqume futhi uyibeke phezulu lapha emva kokuba seyabile ngacabanga ngetheni na kuthiwa uma lokho bekungaba ukugxekwa ukuthile lapho niyabo ngacabanga kodwa uma uNkulunkulu ekushilo ngoba bengingazi ukuthi bengizokusho ngakho-ke ngizovele ngikushiye kanjalo nje makaqhubeke ngobusuku obulandelayo yayicishe ibe yinde kangako nibone ukuthi kukuphi ngakho-ke okulandelayo izithandani emva kwalokho kwaqhamuka umfana omncane iqhube incane emhlane wakhe waphuma le kanjalo kwakukade kunesikejale sonke sabancane French Canadian Catholic yayehlile futhi basindiswa futhi bacwaliswa ngomoya ongcwele lapho niyabo futhi lo mfanyana waye nengalo phansi kanjalo iqhubu elincane emhlane wakhe umfo omncanyanyana cishe kanje uyadlula futhi ngangizomkhulekela ngathi Sandwa uyakubona ngikutshele omunye umfana mayelana nehlombe lakhe elincane na futhi manje-ke niyabo izifumbu ezincane abakwazi ukuphakamisa izingalo zabo kanjalo niyabo banamaqhubu kukhona into engena emhlane wabo lapha wathi yebo mimzane wathi ngikwazi ukubuya futhi ngithola ukuthi wayengumndeni ompofu ngempela le e-British Columbia niyabo wayengenayo imali yokuqhubeka nokuhlala ngathi awu uNkulunkulu uzokuphilisa sithandwa ngimgaxa manje angifuni ukusho into ethize engalungile ngifuna ukusho lokho okulungile niyabo futhi ngangigaxe umfo omncane nesandla sami phezu kwalelo qhubu elikhulu futhi kimi kwaba sengathi lelo qhubu liyanyakaza futhi isandla sami sangena ngakho-ke lapho ngiyeke ukukhuleka ngambuka amehlo akhe amancane amadala acwebezela ngathi uyakuza lokho na wathi yebo mnumzane ngikuzwile ngase ngiqalaza kwakungekho qhubu lapho ngathi phakamisa isandla sakho futhi nangu ehamba ekahle ngokuphelele nje phambi kwezethabeli lapho futhi o lokho nje kwaku-o angazi ukuthi zingaki izinto ezinkulu inkosi yethu eyazenza njalo ebusuku ngezithulu izimungulu futhi niyayazi leyo ntombazanyana engilitshela ngayo ejalimane eyayina lokho niyazi ukuthi yenyuka kanjani emsamo okwenza amakhomanisi ithatha oseyili umoya waphuma kuseyili leyo ndaba yaphindaphindeka ngokuphelele kwaqhamuka intombazanyana yayinamagoda mane ubuso obubukeka buphakeme eyimpumputhe bayikhuphulela phezulu ngase ngithi ibukeka njengentombazane encane yasejalimane amehla amancane amhlophe ngathi ibukeka njengentombazane encane yasejalimane eyayisejalimane ngathi bangaki phakathi lapha abake bafunda noma beza emathephini kanjalo njalo futhi o amakhulu ngamakhulu izandla ngathi ibukeka njengentombazane encane yasejalimane ngase ngithi unguyise na wathi yebo mnumzane ngathi yibuphi ubuzwe bayo na wathi ngingumjalimane wathi singamajalimane bobabili yena nomkakhe bobabili awu intombazanyane ejalimane impela lawo magoda amancane elenga emhlane wayo kanjalo wo ngacabanga nkosi uma nje ubungakwenza futhi niyabo manje kuyini na ngacabanga manje uma nje nginganginike lokho kukholo kwazi ukuthi kuzobanga leyo ndlela ngingakukhuluma futhi ngikholwa ukuthi kuzokwenzeka kodwa kuqala kufanele kwenzeke lapha kuqala niyabo ngakho-ke ngakuthola ngalo lonke uzwele ngangingalwenze kele ncane futhi ngayikhuphula kanjalo futhi ngathi kukhona okubonayo na qhaba mnumzane wathi akayizange ikubone wo angicabanga ukuthi mhlawumbe ayikaze ibone angazi nje ukuthi kwase kunesikhathi esingakanani ingazange ibone futhi mhlawumbe ayikaze amehlo ayo amancane njengamabhola amancane amhlophe phezu kwayo kanjalo futhi ngakho-ke ngabamba into encane kanjalo ngase ngiyikhulekela futhi yayimamatheka lapho ngiyitetela ngathi uyabona sithando na yathi yebo mnumzane futhi yaqala ukumamatheka izinyembezi ezincane zehle ezihlathini zayo ezincane into encane nje ecishe ibe kanjalo ngathi uyabona ngempela na yathi yebo mnumzane Ngathi manje wozaka lapho ngikhona futhi ubeke umune wakhe ekhaleni lami futhi nansi ize bamatheka kanjalo yayisiyanga leya futhi yabeka umune wayo ekhaleni lami ngathi mingaki iminwe engiyiphakamisile na yathi unemihlanu noyise kwathi akaquleke ngathi uthele isithando na mingaki iminwe na yathi unowode kuphela manje futhi yayilapho iyimpumputhe ngokuphelele yemukela ukubona kwayo yelo yamangalisa ukucishe kungakholakali kodwa bangane ngingahle ngibuye kulobo busuku uma ngingabuye mhlawumbe ngesonto lezayo ningakhohlwa umhlangano wethu eIndianapolis oqala manje bukani nginento engifuna ukuyikhuluma ebandleni umlayezo ngezikhathi sisekugcineni bahlobo bukani lezi zishingishane nalezi ziphepho akukazi kuzwakale buka ukuzamazama komhlaba yonke into zonke izizwe futhi mfowethu bakhuluma ngalolu hlelo lokulahla kwezikhali lokho kanye udevele kufunayo vele uzinqobelanise ngalapha ukuze sikwazi ukuqhumisa yonke into lokho kanye akufunayo yabo wo siphila phezu kwempongolwana yempushana futhi ukuncibika lisa sekusekupheleni engikhulume ngakho kulokhu kusa ukuphila wo ngifuneni lokho ngenhliziyo yenu yonke ngikwazanga uma utshela abantu izinto eziningi kakhulu baxoveka bonke futhi abazi ukuthi uthini ngaleyo nkathi niyabo awukwazi ukukhuluma nabantu into eyodwa nje ngesikhathi indlela edlula zonke yokuyithola futhi anginakho nje mhlawumbe umhlangano wodwa manje na njalo njalo nani futhi angikwazi ukunitshela njengoba ngifuna niyabo futhi niyadideka lapho ngilitshela izinto eziningi kakhulu kodwa leke yodwa khumbula nikukukuza funani kuphila ophikelelani kukho kumeleni kubeka nje ufinyelela kukho ningavumeli lutho luma endleleni yenu kufuneni futhi sise senze lokho njengoba sihamba sifanele senzeni na hamba negama lika Jesu siwa sikuleka ezinyaweni zakhe inkosi yamakhosi esezulwini siyoyiqhelisa lapho uhambo lwethu selifeziwe kulungile asime ngezinyawo zethu Ngizelitshela ukuthi asenzeni phenduka ngobese uxhawulane nomunye lapho uthi unjani futhi na ngiyajabula ngempela ukwazana nawe Manje bukani ngapha futhi siyajabula ukuba nathi kulokhu kuza umfowethu George Craig ovele eArizona umunye wabazalwane siyajabula ukuba nomfowethu Whitney lapha ovele eSt Louis uzoba kwamfowethu Cabel kulobu busuku ekufundiseni kwesiprofetho eShatini ebandleni likamfowethu Cabel bese kuthi ke umfowethu Junior Jackson usemuva lapho futhi nomfowethu mfowethu Collins nomfowethu John Opanoni nabaningi babanye abefundisi lapha sonke sijabule ukunibona ningaphakathi manje
the name of Jesus